CK Music promos that
it is pleasure, man.
I am just
817.
Devi Zambia rebirth. Limemba, famille, famille, d'habitamo. Kumuka, famille, famille, d'habitamo. Avaleti ni Suzuki, Suzuki. Batila ni Suzuki, mon époque Africa baby. Avaleti ni Suzuki, Suzuki. Batila ni Suzuki, mon époque Africa baby.
Bombesha time yonkala ikalipo kwana bamulanda kanya ukuba legit ya kwana mbibe babeto ndolo kumbuka ndima mumani kosele sanga tibitu vaputa osa yesa kugona mani iwe uka niseni kusogolo chape paka kufika balalisha tapo jombo osa mbelela bamulanda kanwa lekati ubombe mami paka kufika. Wahula webo na nebo nishika tuishife mami.
Limemba, famille, famille, d'habitamo. Kumbuka, famille, famille, d'habitamo.
Avaleti ni Suzuki, Suzuki. Batila ni Suzuki, mone potu Afrika baby.
Avaleti ni Suzuki, Suzuki. Batila ni Suzuki, mone potu Afrika baby.
Kamba hold me tight, ema shiwi wale mfuato. Kawande bele kwa tukasha ne kama baby. Wale nkoselesha no kumbika mwechi mwela ma baby.
De papa vale papa, ati Suzuki aupa. Na madamu kumukaka,
usemle mfuako shani mwe vale kusteka. Usemle mfuako shani apo neba. Usemle mfuako shani mwe vashati wako.
Music promos.com.